yo haha, diyo sisi tumefika. Yesu kijana mwema, mobizi producer Tanda Sound. Tumekamkuja,
tumekamkuja tushike, tumekamkuja turuke, tumekamkuja tucheze, tumekamkuja tuwike, tumekamkuja tushike, tumekamkuja turuke, tumekamkuja tucheze, tumekamkuja tuwike.
Na ukisikia tumekam, ndio sio vako, na yale yetu nawe fata yale yako. Venye hiko tumia hakili izo zako, sababu situ na vision poa za kesho. Ungaha kama msanii niliona hono, nimbo joto joto zili nizisha moto. Mwili wote kote hulijawa na mwasho, ikabidi nilipaki gari langu kando. Ni hivi majuzi nilipo shtuka kwa docho, mkononi nilikuwa nimedaka tubako. Pale kwa meza mlikuweko na loboko, nikajuliza vipi kumbe niko kwa docho. Mara nikahisi lango kama limegotwa, mwanzo nilishtuka kisha nikajikokota. Wenda kucheki kunani kwane mlangoni, muhamini kumpata uyu mobi. Hakanipa gota, hakani zawadi na bota, hakanipa tumaini langu maishani. Nikaruka juu kwa rai sio na kifani, nikashika kwa heshima na kupiga magoti.
Tumekamkuja turuke, tumekamkuja tucheze, tumekamkuja tuwike, tumekamkuja tushike, tumekamkuja turuke, tumekamkuja tucheze, tumekamkuja tuwike.
Dami siraha kama ndakosa kupaa, manake nisha kila ki hapo chakulapa. East Africa kijana mwema na mowa na pa, club zote wana shine kama ta. Walijaribu mwona kunizima ta, wakataka kujua kule ninakotokea. Walisema sana usiku na mchana, eti wakadai stawai toboa. Kama wasemavyo lawama ni lazima, tenda wema kisha safiri zako salama. Usige baki pale eti kwa vile ukujua, ungefanya hima na kusimama imara. Hata pale utakapotupata tumeka, mkono wa kulia nimedaka choka, na huu wa kushoto nimelimba kimaka. Na bado ninazidi kufoka foka, ila ninapolapa nina beef na wanasoka. Wale wanaojidai wajuaji wa soka, ila samahani sana kwa kuwachokoza, kwani meka mtu hili kuwa foka foka.
Tumekamkuja tushike, tumekamkuja turuke, tumekamkuja tucheze, tumekamkuja tuwike, tumekamkuja tushike, tumekamkuja turuke, tumekamkuja tucheze, tumekamkuja tuwike.
Raundi hii tutawika sana, ngoma zetu zitashika sana, sauti zetu zitasika. I say tutafly so higher. Roundi hii tutawika sana, ngoma zetu zitashika sana, sauti zetu zitasika. I say tutafly so higher, so higher, so higher. Tumekamki.com, tumekuja fuli mikoba. Kwenye humuziki hatutabiriki, tunanyesha kama mpwa, tunachomoza kama jua. Yetu miale inapenya kila pembe, hata ubane bado si tuko mbele. Eyo haha, ni yule yule kijana wa siku zile, sijabadili bado niko vile vile. Raundi hii niko na,
na mini kona line ka 360, na zote zina line kama twins. Kwa dance flow sidani heti mi naweza risk, sababu time zangu huwa nimezifix. Mi ujaribu kuwa na wa less than 6, sababu hii ni poa bila kuvaa socks. Siweki future yangu yote juu kwa disk, sababu anytime inaweza ka frisk. Don't dare judge a book by its cover, tupata potea mwisho ni gava. Na mi ndo sitaki kuishi under a cover, najitoanga in my life ama safara. You in life kweli kuwa aina lift, na usidhani kuwa eti kona shift ka unanika kufika uko 50s. You better dedicate to people kama gift, ila kwa life siwe msweet na utaishi fit.
Tumekam.